kukho konke ukwehla kwenyuka neyiphithiphithi esibhenazo kulezi nyanga ezedlule. Uhlobo lweyiphithiphithi cishe iningi lethu lingakaze layibona kusukalazalo. Uthola ukuthi kulezo phithiphithi kanye lendaba kaJesu endala kuvese kube sengathi singathini konje ngayo. Sibuze ukuthi engabe sangena kuzo zonke yini lezi khathi. Angikubingelele, ngiphinde ngamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibalo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Yeqiniso, kwabani ngokucabanga indaba kaJesu kunye nezinto eziphathekayo zempilo, akukho lula. Kubuya sengathi ama-reality empilo yiwathatha amehlo. Ukuxineka kweyingcindezi esibhekana nakho, inxushunxushu esiyibona emhlabeni jikelele, zibukeka zikhungethe futhi zigcwele umqondo wethu ngokunqwabelana. Esikhathini lakho nomnyama usemboza nebala, uyazazela kunjani kuleso simo? Sithini ngoJesu? Ikuphi ongenza indaba yokukhuluma ngaye kungene khaxa eyimweni esibhene nazo namhlanje? Kungekudala kakhulu, kunendoda euZakariya, uyise kaJohane uMbhapathizi, wenza lesi profeto ebikezela ngoJesu. NgokaLuka 1:7-9, ngemisesane yesihouse kaNkulunkulu wethu ezokhanjelwa ngayo ngokusa kwaphezulu, ukubakhanyisela abahleze bomnyameni nasethunzini lokufa, nokuqondisa iy'nyawo zethu endleleni yokuthula. Yebo nebala, sekube nobumnyama obuningi kulezi nyanga ezedlule, futhi kwabaningi ukwesaba ukufa kube into ekhona ephathekayo. Futhi mawubuka, akumangalisi ini ukuthi lezi phithiphithi zilethe ungabikho kozinze emhlabeni wonke. Futhi khona kanye kuleyo reality yethu esikuyo, uNkulunkulu ukhuluma isihawu sakhe esivele kujweni kwenhliziyo, inhliziyo yakhe enkulu, okuthi ngalokho uJesu ufuna ukukhazimulisa usuku olusha empilweni zethu. Khona kanye emnyameni uJesu uyakhanya ngokukhazimula kwakhe njengokukhanya phakathi nazi phithiphithi. UJesu usolela ekuthweni kwakhe. Ngakho ebumnyameni bakho sihlobo sami, ekwesabeni kwakho, esiphithiphithini sakho, uJesu uyimpendulo. Yebo, igama elithi Jesu yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukusithinta ngoba utholela ama-audio nge-WhatsApp kwinombolo ethi 0677060077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu uthole okuningi, ithi www.freshzulu.co.za. Kosi, mayigcine.